izina Olivier. Olivier ni izina ryitwa bigitsina gabo rigakunda gukoreshwa cyane mu bihugu bivuga igifaransa, mu cyongereza bakaba bamwita Oliver, Olivier bikabisobanura igikomoka ku giti cya Olive. Olivier usanga ari umuntu ugira ibice bibiri by'ubuzima bwe, aho rimwe ashobora kuba umuntu abantu bose bakunda cyane bitewe n'ubugwaneza bwe, cyangwa se nanone bikaba icyongeranyo cy'ibyo ngibyo ijana ku ijana. N'umusore mu busanzwe wiyoroshya, ariko nanone akaba yagira akantu ko kwishyira hejuru kugira ngo abashe kugaragara nk'udasanzwe mu bandi. Azi kumvikana kandi akagira ibitekerezo byubaka, akaba ari n'umusore w'umunyamahoro, ariko kandi nanone ushobora kugira amahane menshi cyane mu gihe cyose yasagariwe. Usanga Olivier agira amarangamutima menshi kandi agakunda ibikorwa bijyanye no gufasha ikiremwamuntu muri we. Iyo akoze ibintu nk'ibyo ngibyo nibwo yumva atekanye. N'umusore ugira ibanga cyane, cyangwa se nanone akaba yavuga cyane, ubwo nyine biterwa n'igice yakurikije. Akunda gutura ahantu hatuye abantu benshi mu mijyi, ntabwo akunda kubaho wenyine kuko ari umuntu ugira irungu. Mu mibereho ye akunda kugira inshuti nyinshi, ariko kandi ntapfe kugira izo yizera. Inshuti abashaka ni izo kubana byoroheje zitari iz'amagara. Abantu bamubona mu buryo butandukanye kuko usanga kumenyera kamere ye atari ibintu byoroshye. Olivier usanga yiyerekana bitewe n'ahantu ageze, aho bamwe bashobora kumumenya nk'umuntu witonda, nyamara abandi bakaba bazi yuko aganira cyane bikomeye. Olivier azi gukemura ibibazo, kandi biragoye kubona Olivier yagiranye amakimbirane n'abantu kuko muri we agira impano yo kumenya kubana na buri muntu uko yaba ameze kose. Usanga rwose ari ibintu bimworohera. N'umusore w'umugwaneza, ntabwo abika inzika kandi amarangamutima ye menshi ntabwo ajya apfa kugaragarira inyuma. Gusa ariko nk'uko twabikubwiye, ibyo ngibyo bikaba bishobora kuba ikinyuranyo cyabye ijana ku ijana. Olivier ni umusore nanone uzi kwitegereza cyane, biragoye yuko ari cyo wamubeshya ndetse n'ubwo yakwihorera, ariko bazi kureba ukuri cyane. Akunda umuryango we cyane, agakunda umutuzo mu gihe abandi bantu baganira, aba yumva yakwigumira uruhande rumwe akabumva cyangwa se akabareba. Ku rundi ruhande ariko, hari n'ubwo Olivier aba yifuza kuba yavuga wenyine, ahubwo abandi bakamwitegereza cyangwa se bakamwumva. Ni umusore ukunda ubutabera, agakunda cyane kubarirwa inkuru mbarirano ndetse akanakunda umuziki bikomeye. Akunda gufata inshingano cyane cyane mu muryango, agakunda kubona inshuti zimusanga kurenza uko yazishaka, kandi agakunda ibijyanye no kugira abantu inama. Mu buzima bw'urukundo ntabwo bimugora, dore ko imico ikundwa n'abantu imworohereza kubona umukunzi bitamugoye. Akunda umukobwa utuje kandi w'umugwaneza udafite amarere menshi, kugira ngo urukundo rwabo ruzabashe kugenda neza. Mu bijyanye no guhitamo imirimo yakora, Olivier akunda ibijyanye n'ikoranabuhanga, ibijyanye n'itangazamakuru, amateka ndetse n'ubuganga, ariko kandi ibijyanye n'ubucuruzi bitewe n'imiterere ye nabyo akaba yabikora neza cyane. Over.